muddo kooban ayay gacanta ku hayeen ciidamada dawladda degmada Ufurow inkastoo shabaab oo gurmad badan helay ay u suurta gashay mar kale inay la wareegaan degmada Ufurow ee gobolka Bay gudoomiyaha degmada Ufurow maamulka Koonfur Galbeed Xasan Aadan Kuusan oo loo yaqaan Ilka Cafe ayaa VOA u sheegay dagaalka Ufurow ay ku galeen inay ku dileen laba kamid ah saraakiisha al-shabaab kadibna ay magaalada isaga baxeen xeelad dagaal
kasaare uu geystay nimanka qawaarijiin doodiin laawyaasha saddex waa lagu dilay labana waa garaaw ahaan shacabka noo soo sheegay saddexda oo dilka anaga goobjoogkan ku garaawkeena waxay ku duubeen meel ay yiraahdo degmada lagu kumay mankalawaad
waa gartay marka degmadii dib ayaad uga baxdeen inaad soo gashaan oo aad ka baxdaan maxaa keenay
waa iska xaalad militari laakiin anaga oo bartiyada weyna waa imanaan anaga aan ka weyna ayaa degmada aan u dhaadhacnay awalna waxaan ku suqnaynay meel degmada lagu xukumay oo meelaha kamid ah haddana waxaan amar aan ka siisilayna madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo wasiiradiis dibna waan ugu laaban doonaa insha allah degmada ilaahay kariim
gudoomiyaha degmada Ufurow wuxuu intaasi ku daray ciidanka howlgalka fuliyay inay ahaayeen ciidamada degmada Ufurow oo aysan la socon ciidanka Ethiopia ee ka howlgala gobolka Bay dowladda Koonfur Galbeed ayaan weli ku guuleysan inay gacanta ku dhigto degmada Ufurow ee gobolka Bay inkastoo ciidamo fara badan loo tababaray maamulka Koonfur Galbeed